Műsorajánlóink következnek. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Nili Gwanna Pali Uganda Nili Furahina Tingi Tingi We Nili Gwanna Pali Uganda Nili Furahina Tingi Tingi We Magereti Wangare Asante Sanna Kunipoke Hiyama Livizuri We Magereti Wangare Asante Sanna Kunipoke Hiyama Livizuri Ebu tucheze zote, mchezo wa tingi tingi Sasa tufanye nini, mchezo wa tingi tingi Shiro, tufanye nini shiro, tuime yote shiro Hey, ha, hey, ho, hey, ha, hey, ha, hey, ho, ha, watch out, wewe Vijana wa Kenya na wengi wenu mukienda mbali mutapotea we Vijana wa Kenya na wengi wenu mukienda mbali mutapotea we Ukiwa kijana tembea uone mengi ya dunia we Ukiwa kijana tembea uone mengi ya dunia we Nilikwenda pali Uganda nilifurahi na tingi tingi we Nilikwenda pali Uganda nilifurahi na tingi tingi wo Magreti Wangare asante sana kunipokea mali vizuri we Magreti Wangare asante sana kunipokea mali vizuri Ebu tucheze zote, mchezo wa tingi tingi Sasa tufanye nini, mchezo wa tingi tingi Shiro, tufanye nini shiro, tuime yote shiro Tufanye